drive.
Yo nasoze ku street landed nyumba ya jinkopiemu te yangu mikiriza n'ebintu byange sabijemu aho nuze kwe kusala w'okudukira eri Katonda ng'angamba nti nno obaoliawo nga ye anaaziriramu wadisibadde mutuufu eri gyali mbadde mukyamu n'ekisanga yenyanyanyiriza era yanzikiriza kubanga ye asinga abantu balandload ab'oku nsi ne bwe tumutawanya ye takowa kutuyamba tuli baana be ne bwe tukola ensobi ye tatusamba okujjako tuwambatira kono kutulera tulawo nendoza kufukya ki Katonda gyantegekedde n'ekimaindi luli bworo ndituuka kulyengedde kyobaolaba nze akramu sababu buli olukedde omanyi bino ebizibu bikunyiga lutandika odawuti ng'oba ddala Katonda akumanyi era akufaako n'ebyo ebizibu ebikujjira Katonda aba akugeresa abayagala obulaba oba ddala okyamuliko ky'olina okola munywerereko tomufaako ebizibu byonna ojja bivuunuka ku birungi by'alina ajja kuwaako. Wadde ebizibu binyiza kimanyi Katonda gyali ebintawonya bulina nze subuli ndi mu Katonda wange kubanga kimanyi nti gyali Katonda gyali nze kimanyi nti gyali Katonda gyali Katonda gyali Katonda gyali. Wadde otuddawo ne weebuuza lwaki ambazaalibwa n'obulemu ku mibiri gyabwe ng'obutalaba obulemako n'obutawulira kyokka abalala ne bazaalibwa nga buli kimu bakirina ekyo Katonda kikola okutulaga nti akyali wa buyinza okussaako n'okutulaga nti teri alina byonna n'olwekyo tulina okuyambagana bangi twazaalibwa nga tulina yadde obulemu naye situluka tuna tumunenya olw'okugezibwa kwe tufuna so nga tandibadde tumwenyeza olw'ensobi ennyingi ze tukola kuba yetali ng'abantu aba everedi okutusonyiwa wadde embeera ng'ekaaye nga b'emikwano n'eŋŋanda bakukyaye ensi eno nene n'ebangi ebafundiridde ng'omulamu omusukka ensi bangi ebazinzezinze ne batuuka n'okwagala okwetta n'ekye mulina okukola mu dduka eri Katonda bawambatire Adamu ne Eva bwe baagoba mu nnimiro eyali entandikwa y'okubonaabona naye Yesu yajja ku nsi n'afuuka essuubi lya bonna ku nsi kuno tumalako ebbanga ttono nnyo kompeya ku lye tumala nga tuli mu ttaka wali obadde kawo ne weebuuza nti waliwo abakusooka ku nsi kuno emyaka 10 emabega ekyo kibuuzo kyeddemu okole ekisaana. Wadde ebizibu binyiza kimanyi Katonda gyali ebintawonya bulina nze subuli ndi mu Katonda wange kubanga kimanyi nti gyali Katonda gyali nze kimanyi nti gyali Katonda gyali Katonda gyali Katonda gyali Katonda ye gyali nga profejina tusobola kumwekweka kubanga buli wamu wali yavuga obulamu bwo Katonda ye gaaliyo ekiseera kituuse tuve ku by'omubiri tutunulire eby'omwoyo batumanya ensangi zino bafuna ebizibu baddukira masitaani bali ku byansi ne beraba nti Katonda ajja batwala ewali okukaba n'okuluma obujiji tegeza mu muliro kasitofa sitaani tasobola kuyamba endagaano gye bawakola naye eggwako n'ekyo tulekeraawo okwagala ebyobuliwo buli ky'oyitamu Katonda akiraba era kimasitaringa the seven dogs day n'ekyo olunaku lwonna olujja tuko kya shininga bafunawo bera n'obugumiikiriza nothing comes out of the blue Katonda yamba beyamba you must hustle just make something out of nothing have faith pray to God cause the giver and ever ready to give you everything andi bemuyitamu bingi nenze mbalaba naye Yesu yesubiryamu era yesubirya bonna era lera kugamba tino mugoberere obulamu bw'obujja kyuka enkya